Kuzali kusimira, banyenyeza mtwe bonna bandawa. chimuliana una ibaga mutemera bwate kokufa bwata kumemakaza weye zadde ajali mufungu kuri abaliga warumbe kwa imyamu mizomuka manyi nagara wange mufungu we yasukiriza nyo kubera nikisa bakoja nuwanjulire bizuyo takanya yayamba nyabakuli najataga ninabano ekisa Nazara mchara wangu nanzi Ni warulo mtu za tuwa wakuli Kati mlinze kumbu za we muti Kichataka uchichate chasoba Ayagali vika ya basuna Nisimbula mpula mle moku mpua Kwende wengola ni mnyenye mitwe Ni mtendele gamba ni mnyenye Sate dozi ya kilekirevu Mulema ya manyama keziga saranga uka No one away, I can go with you. From where from it was done, you are gay. If you will be up when I have Nagamba was so good, you know. Warumbe is in the good day. Nayanjula water is on the day. Munango man, Nancy. Nuzara, Rembo, and Watata. Nakuticha, Major, you chicks. I didn't know you will be the Yanni.
Yeah, she's a runyo, can't this is so far. I take
kupira kwa tazate mwana Yone vyo kupi wanagira yangu Ugende ninyo kusivali kuzi Zena mganga simu wa sangapo Nalipa siza iti kwa naziri Yoko ya manye yoko vakati Agenda kufumbizi kuseza usi Patia bauliza mwuzi kemuti Singanda zaro wangi yali alandami Aki ya dinonyi wangi naziri Enda mfumbizi kuchike chitia Katia bauliza tuhunzi ketuti Singanda zaro wangi yali alandami Aki ya dinonyi wangi naziri Agenda mgabe kuchike chitia Nanange jena wangu nejifaranyi Jena bawadengeri soka Kachari na nyoko didango manyi Chitawi kero sanga kusima Kachari na nyoko didango manyi Chitawi kero sanga kusima Kicholi koranga nyoka mkulese Inzo nukwe manyi soli petero Labisentio kangende nunye vijia Nzo mkabe